docteur Abdou Ba, misal mi ni on.
Mi salmitima jaaraama golloɓe e RFI fulfulde fo.
Hande yewtay ko fati e Russie ndi leydi mawndi suɓngoji hoore yakuno sati ton gila e nde jumaare arore ɗo, ɗum ko ha e alat. Eɗen andi noon haray kumpa ala e ɗin suɓngoji ɓayti no tijja ko Vladimir Poutine laamiɗo ndi leydi waɗi duuɓi noga e joyyi jottoto e nder laamu e ɗi duuɓi jeego aroji ɗo. Kono o landal hino woodi sabuna diplomatie Russie hino ɓeydi cembe e ɗi duuɓi ganiji ɗo e nder Afrique. Ɗum ko kesum tawagol diplomatie Russie e nder Afrique.
E ala wona kesum kay, ɗum ɓooyi, ɗum waɗino noon tajre helande wootere waɗino. Andi gila nde ɓe mbiyata hare ɓumde nde hakkunde tawi leydi Russie e leydi Amérique woni ko poɗodirta aduna o, tawino on tuma wiyete ko Union Soviétique. Ndin wonɗo leydi Union Soviétique mawndi ndin ɗo noon yahi ha fusi, ko ndi fusi ko noon ɗum ɗon waɗi dartade mawnde seeɗa e darnde leydi Russie e aduna he fo tentuno e leyɗele Afrique ɗe. On ɗon tuma ɗin ɗon duuɓi jawtuɗi fo tawi leydi Russie ina jogii ɓe gollondirta e leyɗele Afrika, foti hirnaange Afrika wano leydi Guinée e leyɗele goɗɗe to hakkunde walla cakaari Afrique e funnaange mum fof.
Si en ƴeewi Russie ɓe gollitude e leyɗe tawoje ko konunkoɓe laamiiɗe, a yewti fi Mali, a yewti Burkina, walla leyɗele ɗe tawata kisal denagu tabita hen, ɗum ko wanowa Centrafrique, wanowa Libye, wanowa Soudan, e bange denagu e yiiɓe addude mercenaire ɓe nder ɗen leyɗe. E andi Russie laamu potal ko wiyete ko fayda tabitaka maɓɓe, holko saabi ko ɗen leyɗe Russie woni arde beele hande kulol alana laamu potal e nder leyɗe Afrique?
Ɗum ɗon ina woodi kulol mawɗi kay, so tawi no wiɗa ni a ɗum ɗon ko gonga celluɗo. Koɗo andi koɗo ɗo woni faiblesse ɗo, ɗo woni leyɗele lowɗe ɗe to ngannduɗa leyɗele tuubakoɓe mbasiɗon darde mumen, ko ɗon leydi Russie poototo to bange ndenagu wawa liggondirde ɗen ɗon leyɗele. Sen ƴetti yeeru wano Centrafrique gila caɗele ɗe mbaɗi toon, France nawino toon koninkoɓe mum, France jooɗi toon, ina walla ɓeya to, ina waɗi toon golle ɓe ñingama to ñingore mawnde kamɓe France, ha woni koɓe jaltoyi. Nden noon hoorejo leydi Centrafrique o yiɗi yo France walli ɗum e kaɓore woni armée. Ɓen ɗon ɓe jaɓani walla nden ɓe leeli ɓe yayiga ɓe naatiga o ronki o heɓde kadi te mbo ko fati e ndenagu leydi ndi no woni caɗele mawɗe, woni ko huccito yahi leydi Russie. Leydi Russie bismi mbo leydi Russie woni wallodirde mo to bange ndenagu leydi Centrafrique. Sabu no ina juuti haala kan ɗon no juuti, kono ko ɗum woni résultat o nde France bonnora toon leydi Russie woni ko jooɗi. Ko noon kadi Mali caggal nde ɓe ngannduɗa ɓeeɗo militaire ɓe ari kamɓe ɓe jogii kuccital salade wano laamu walla wallo darnde nde France darino e nder Afrique nde. Nden noon ɓe ɗaɓɓoya ballidiijo goɗɗo wano ɗo wadde nden ko ɗo loyi ɗo, ɗo waɗi ɗo faiblesse ɗo woni ko Russie naatiri to bange e ndenagu wonande ɗeɗo leyɗele baɗɗe coup d'état. Ɗum noon mino andi wona ɓural Afrique nde kay, si tawi ko ɓe enniyi tan ko addude haɓeteɓe joɓe haɓe yoɓe en ɓen ɗon ɓe yiɗata hare nde gasa, sabu ko hemɓe wuuri wano vagnaren to leydi Mali.
Namdalgo docteur ko fati e fagudu Russie haray ɓe gollirde ko ɓeynta ko denagu caggal ɗum leyɗe ɗe jonna ɓe ogirɗe wo ɓeyna ɗum min jawle iriɗe. Ko holno janngo ngal jokkodiral sati wawde?
Eyyi ɗum woni ha joni tan andi tawi ko leydi janandi woni ko yakorɗanoma walla fi ndenagu kamɓe nde ɓe jogii intérêt ji mumen ɓe ndaarata heen. Ɗum noon heddito heen anndi doole potaani ɓen ɗon ɓe hannde leyɗeele ɗen ɗon ɗe annduɗaa ko wannode coup d'état leydi Russie bange ndenagu naatii toon, ɓe ngalaa peeje goɗɗe. On tuma noon kam ko leydi Russie ma o jogo nafoore mawnde ko faati e oogirɗe mbiiɗaa ɗee ɗoo, sabu en nanii ɗum to leydi Mali, ko noon kadi leydi Centrafrique. Sabu relation kam ko intérêt tan, ko intérêt tan ɓe ndaarata heen, intérêt ko leydi ndin heɓata. Eywa e baŋnge industrie walla mbaylaagu e ndeer leyɗeele men ɗe yaaraani yeeso, hay transformation jo wailude wona gede ko ndemeteeɗi ɗi walla ɓiɓɓe leɗɗe walla ñaameteeɗi hay ɗum leyɗele men ɗe ngala mbaawa ɗum waɗde ko maaɗe ɗaɓɓoya jananenkoɓe ngara mbaɗa ɓen noon so ngarii tan kamɓe ne e ndeer akkoraaji ɗi ɓe mbaɗata ɗi ko kamɓe ɓurata fayireede e ɗum ɗon leydi Riisi ɓooyi heen sabu ɓe kanndino ko ɗum wonno leydi Guine nde Guine sali France en ko leydi Riisi woni ko jooɗiiɗo ɗon ɗo bok siide leydi Guine e hoore mum ɓen ɗon haa jooni en njiyaani nafoore mo mahateeje walla nden ndaɗɗudi faggudu mawndi ndi ngannduɗaa Guine waɗii ɗum ɗon ɗum woni ɗeyɗeele tuubakooɓe hirnaange e leydi Riisi fo e leyɗeele Orog kala mbaawɗo heen wonde so tawii ko kamɓe ngoni ko joganto en hoolaare kamɓe ngoni ko ɓamtata en faggudu ngannda en njarataa yeeso ɗum kam wonaa itta waandu waɗa toon goongeeru ɗum ɗon wonaa ko wallata ɓiɓɓe leyɗeele Afrique ɗe.
Docteur Abdou Ba mi yettiima sanne a jaaraama.
Eyo, a jaaraama. Allah ɓeydu yaarude yeeso.